kwa maisha makwa kunegere kai onegere igorore irema kana chikoro keria ine nowe tu nowe tu nowe tu nowe tu Torera ngai Kaskazini mashariki sijapata kama wewe Simba wa Yuda mfalme wa wafalme kuna kama wewe Hivyo ndivyo ninaimba nikisema the reason
Naishi sababu yako bona Ngotorera Ngotorera with the reason
I need is all for you The breath I breathe is all for you The song I sing is all
For you, Jesus.
Jesus.
Oh.